abantu udlala ngothando lwami. Yiwena londiwe udlala ngothando, wenzani ngothando udlala ngothando lwami. Yiwena londiwe udlalile ngothando lwami, wenzani ngothando ama udlala ngothando lwami. Ngisitha sakho manje kusukelani, uthi ngisitha sakho manje welondiwe, uthi ngisitha sakho manje kusukelani, uthi ngisitha sakho manje welondiwe. Yiwena londi wena udlala ngothando lwami, wenzani ngothando udlala ngothando lwami. Thank you.